Tufanye kama wewe Bwana.
Do as you want us to be, Lord.
Turime mu mitima mishasha
nkawe Bwana. Create a new heart in us, God.
Hallelujah.
Hallelujah.
Nafike kwako Baba. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Kiu yangu na haja yangu Baba, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu Baba yafike kwako, moyo ulioponeka utadharau. Na kiu yangu Yesu na haja yangu Baba, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike
Hallelujah.
Amen.
But it's okay, Gary.
Ask your neighbor.
Bega Yesu yaraku.
How Jesus
led you into
pieces and create you as a new person.
Jioni ya leo atufinyange Bwana.
Hallelujah. Asking the Lord tonight to break us into pieces.
Waimbaji atufinyange tena.
May the Lord break us into pieces.
Hallelujah.
Hallelujah.
Ijoni sengesho uvuge na uvuga.
This is my prayer and you